Chasa chenkumye biri abasajja bonna bafuata eyandi badde wongo mulamu nawala we nalabo mulungi nze n'obulamu bwange bwajjuka okuva lwe nakufuna sikyayoyoyo oyamugamba kumbambi osiba ebbiri kuba wete atukula enomboko mugeza na kumalayika obusufu buli lwampitako bwatiza ndekafode setegera anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekafode agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekafode agawala yatunuza kiravula ono yasuka amwenkana tandalabika atunula ne bazoleka jaita basibye enkalu terya mwenkana malaika yatoloka wakulu neddakosi mukama yamuwafiga mama erumya batuze akanyiriro talenti yono erina nakawatukalabakayawo anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampita kande kamfute agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampita kande kamfute agawala yatunuza kiravula nesunga olunako lendikyalakeye wabwe walainesunga okulaba kubakade babomama buli bakwetala olunako lwendikyalakeye wabwe bazadde bokale basaba mukama natamusala zabwe ozaala omuwala asinga era ngaoli mulungi wabyasa nina kyensaba munange tukiriza tugende onfumbire kuba obasinze obasinze hani aha nze gwegwebi anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampita kande kamfute agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampita kande kamfute agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampita kande kamfute agawala yatunuza kiravula.